Uganda.
Praise Jesus, brethren.
Tubaniriza nnyo mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu.
We welcome you all in the name of the Lord Jesus.
Tusaba buli ali wabweru osobole okusambyasambyako oyingire.
We request everyone outside to quicken and get inside.
Tusobole okutandikira wamu ffenna.
That we can all begin together.
Oleme kusigalira mabega mu nsonga yonna.
That we don't lag behind in any issue.
Y'obwakabaka bwa Katonda.
Of the kingdom of God.
Okusaba osambyasambyeko.
We request you quicken what are you doing.
Ojje tutandikire wamu mu linnya lya Mukama waffe Yesu.
And you come, we begin together in the name of the Lord Jesus.
Webaza Katonda atwongedde ebiseera ebifaanana bwe biti.
We thank God who's added a moment to us like this.
Tusobola okwongera okumutegeera.
We continue to understand him.
Awamu naffe okwetegeera.
Together with ourselves understanding ourselves.
Na wa gye twava era tukuze tutya okuddayo.
Where we came from and what we can do to get back
there. Kale nga wakyaliwo olunaku oluyitibwa leero.
No, just like there's still a day called today.
Netuwulira eddoboozi lya Mukama Katonda waffe.
When we hear the voice of the Lord our God.
Netugenda era terikkakanyaza mutima.
We are not going to harden our hearts.
Twasalawo okukkiriza okunoonya Mukama mu kitabo ekitukuvu.
We decided to believe to seek the Lord in the holy book.
Nga mu Isaiah 3:16.
Like Isaiah 34:16.
Era nga Mukama tumulabye.
And we have seen the Lord.
Tuli mu kumukenneenya.
We are in searching him with all our hearts.
Naffe tuli kwekenneenya ebitukwatako.
We to search out what concerns us.
Mu linnya erya Mukama waffe Yesu.
In the name of the Lord Jesus.
Katwebaze omwoyo omutukuvu na kitaffe n'omwana.
Let's thank the Holy Spirit, the Father and the Son.
Era n'okwongera okubawa ekifo mu mitima gyaffe.
Continue to give them a space within our hearts.
Wamu ne bamalayika abalwanyi era abatugabirira.
Together with the angels who fight for us and they will provide for us.
Kubategeza neera nti tubeetaaga.
To tell them that we need them.
Kitaffe omuyinza ebintu byonna tukwebaza tukugulumiza tukusinza ayi kabaka wabakabaka era Mukama wabakama weebale gwe atulokodde okutuuka ku bulokozi buno nga bw'oyogera nti oyagala abantu bonna okulokoka n'okutuukira ddala mu kumanya amazima era naffe tuli leero bwe tutyo Mukama twalokoka era twasalawo okusala eddiiro okuva ewa Setaani okujja gy'oli okukkiriza Yesu nga gwe Mukama era tetwakukkiriza lwa bukwakkulizo bwonna wabula kubanga era gwe watonda eggulu n'ensi wamu n'ebirimu byonna naffe nga twaggibwako ggwe ky'ova obeera Mukama era omulokozi w'obulamu bwaffe obwali bumaze okuggwaawo n'okuzikirira ne tukuddiza ekitiibwa n'ettendo era ne twebaza kitaffe ali mu ggulu ennyo eyasiima era eyayagala ennyo ffe n'okuwaayo n'akukuwaayo era ssebo osobole otufiyira nga mu Yokaana 3:16 Katonda bwe yayagala nnyo ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we omuyeka omwagalwa era amukkiriza alokokere ku ye atamukkiriza gumazeyo kumusinga weebale Mukama kitaffe omuyinza ebintu byonna ali waggulu w'eggulu lyonna era nga mu Yobu 2:8 weebale kubanga newankubadde ng'oli mukulu nnyo era oli mugulumivu era nga mu Zabbuli 10:13 naye osinziira n'okkakkana okussaamu abaana b'abantu ekitiibwa era n'otanyooma n'omu ku bo tukugulumiza tukuddiza ekitiibwa n'ettendo kitaffe weebale kubanga gwe kitaffe wekka ali mu ggulu era naffe ezaddeyo tuli eno ku nsi nga tunoonya engeri zonna ze watulaga mu byandiko ebitukuvu ezinaatuyinzisa okudda eyo ewuwo era ewaffe mu ggulu kale naffe tunaasanyuka era nga bw'onaasanyuka okwaniriza ezadde lyo nga tukomyewo tuwulira essanyu tuwulira obulamu obulungi kubanga newankubadde nga tuli ku nsi eno ayi kitaffe omwesigwa buli kinnaomwakutegeeza ku lulwe yekka nti akyusiza ebirowoozo bye era n'amagezi g'okutunuulira gye yava ewaabwe mu ggulu era alindirira omulokozi oyo okumunona akaseera konna weebale nga mu Bafiripu 3:2 ewaffe mu ggulu era tulindirira omulokozi waffe Yesu okujja atunone tukuddiza ekitiibwa n'ettendo ayi Yesu olwazi lwaffe bwe twaggibwa okuba omuzabbibu ogwa ddala naffe tuli matabi tukwebaza okukkiriza tubeerewo kubanga wataali ggwe tewali kitonde n'ekimu ekyakolebwa era nga we kiri mu Yokaana 3:17 naye watufuukira olwazi bwe twatemebwa oli muzabbibu gwaffe naffe tuli matabi tunywereramu ggwe olw'ebigambo by'okubeera mu ffe weebale kubanga neero watuma omwoyo omutukuvu okwongera okutujjukiza bye twerabira nga mu Yokaana 14:6 tinaye omwoyo omutukuvu bw'alijja alibajjukiza byonna weebale nnyo ayi kabaka kitaffe okukkiriza ng'okusaba kwa Mukama waffe Yesu Kristo obutatuleka nga bamulekwa naye otutumira omubeezi ayi omubeezi omwoyo omutukuvu nga tuli wano ku lulwo so si kuba muntu mulala yenna kubanga gwe yatumibwa okutukulemberamu ng'abaana ba Katonda Balumi 4:14 sebo oleme kubanga osirika mu ffe newankubadde osirika mu masekati gaffe wabula oyogere naffe olumirize ensi ey'ekibi olumirize ensi ey'obutuukirivu wamu n'omusango kale otwawulira eby'omuwendo ku bitali bya muwendo tukulemberwemu gwe ng'akulemberamu abaana ba Katonda otusomese otujjukize nga mu Yokaana 12:6 kale otubikulire n'ebigenda okujja nga mu Yokaana 12:5 paka olw'ekkumi weebale omwoyo w'amazima Orusasi lero sonywe wonna wotukulemeseza okutuukiriza emirimu gyo gyolina okulumiza ensi ekibiina obutuuku n'omusango wetukaayanye era nitukole empaka wamu naawe nga bwe kiri mu lubereberye esula omukaaga kitaffe bw'avunaana ng'agamba nti omwoyo wange taakaanengana bantu bano kubanga gwe mubiri naffe twesonyiwa ebikolwa byonna eby'omubiri ebitali bya butuukirivu okujja okukola ebikolwa eby'omwoyo tulyoke tusanyusa kitaffe kubanga tewali ali mu mubiri ayinza okusanyusa kitaffe weebale kitaffe tukugulumiza tukuddiza ekitiibwa n'ettendo buli omu kuffe mukama owulidde okusaba kwe owulidde byakutegeeza okuyita mu bigambo byewamugamba okwogera ng'amaze okujjula ebigambo byo ayi yesu buli omu akwebaziza buli omu akugulumiziza kitaffe ayi omwoyo w'amazima tusaba n'ejjere bamalayika abadde batuweereza ebbanga lyonna ayi katonda affe mwesigwa sifeevekana byayita abatukuvu abaasobola otutuuka muggulu n'abo bonna abali mu nsi yonna naffe leero mukama bamalayika baffe bongere okukola omulimu ogusoboka okutuweereza paka nga tuli bawanguzi n'okukirawo nga mu beebulaniya 14 bamalayika baffe abatumibwa okutuweereza tubayise tuyise maiko n'ejjerye tuyise malayika abadoni n'ejjerye malayika w'omuliro n'ejjerye okutabaala n'okusaggula buli maanyi gonna ag'ekizikiza agantulemeseza okuyimirira agantulemeseza okuwangula tusindika ejjerye mukama okuyimirira ku lwaffe era tulituma okutabaala entalo ze twandirwanye mu mubiri ne mu mwoyo paka nga tuli bawanguzi n'okukirawo mu linnya erya yesu tuyise malayika gabudyeri wamu n'ekibinja kye abatambuza mesegi okuva kutondebwa kw'eggulu n'ensi ne kankano bagere mu maaso okwongera otubikkulira ebyawandiikwa ebitukuvu mu kwolesebwa mu birooto ne mu buliwo era malayika w'obugabirizi naawe oyongere okutugabirira tubeere ne bye twetaaga mu bulamu bulo ne mu kuweereza katonda leka tuleme okunenyeza katonda obwereere kubanga yatugamba tetugamba tumunoonyese bwereere naye wabeewo okuddizibwa obujja okw'obulamu bwaffe obw'omwoyo n'obw'omumubiri kale tulabike nga tutuukiridde era nga tusaanidde otwanno malayika w'okumanya ayawula ebyomuwendo bitali bya muwendo endwadde okulemererwa okudda emabega bituveeko mukama nga tunoonya obwakabaka bwo n'obutuukirivu ebisigadde bye twetaaga obitwongereko naye otuggyeko buli kugerengetanyako mu bisitaani na buli kuteesa okubi kale tufuuke ab'amaanyi mu kigambo mu kukibuulira ne mu bikolwa byakyo ne mu maanyi agasuukiza ebintu era agawonya mu linnya erya mukama waffe yesu weebale nnyo mukama mukama akuwa omukisa weetuulireko tegeka ekitabo kyo
prepare your book
oteeka ebayibuli yo
and prepare your bible
oteeka epeeni yo
prepare your pen
okusinga ennyo
most especially
tegeka ekitabo ky'omwoyo mutukuvu
prepare the book of the holy spirit
omuntu owoomunda
your inner man
omutima gwo
your heart
n'amagezi go
and your mind
kubanga iyo mwe mutukuvu mwagenda owandiika
that's where the holy spirit is going to be writing
nga bw'ayogera mu bakoliiso ekyokubiri ssatu
like speaks in 2 Corinthians 3
okuva ku lusooka pakulo mukaaga
from verses 1 to 6
ng'agamba nti awandiika sina peni yamu
and he says he writes not with a physical pen
naye n'omwoyo wa mukama
but with the spirit of the lord
wabula ekisuubizo ky'endagaano empya kiri bwekyo
promise of the new testament is like this
nga bw'osoma mu yeremiya 31:31
like read Jeremiah 31:31
paka 33
unto 33
bw'ayogera ng'agamba
when he speaks and he says
agenda kukola endagaano empya
he's going to make a new covenant
era addire amateeka agawandiike mu mutwe waffe w'omunda
write the laws in our inner man
mu magezi gaffe
in our minds
n'emitima gyaffe
and within our hearts
so tulaba nga tuli mu ndagaano empya
now we see in the new testament
yatandika okuva mukama waffe yesu lwe yalabisibwa
which began ever since the lord jesus appeared
so tukusaba otegeka omutima ogwo
that's why we request you prepare that
oyo mutukuvu yabeere nga ali mu kuwandiika eyo
the holy spirit will be writing in there
akubeere obunafu
that will bear your weakness
kubanga ajjukira atubeere obunafu bwaffe
for remember he bears our weakness
ebyo tusobola tabitukolera
but what we can do he never does for us
amanyi tosobola wandika mu magezi go
he knows you can't write in your mind
usobola wandika mu mutima
gwo you can't write in your heart
naye ati usobola wandika mu kitabo
but you can write within your book
so kola kyosobola yakola ekyotasobola
do what you can do and that's what you can't
do era olunaku lwana akutuma
and the day he will send you
oba olunaku olw'okujulira ekigambo
all the day of witness in the word
so otyenga tojja kutya kubanga Matayo 10 yagamba
you will not fear for Matthew 10 said
alitoola omwoyo mutukuvu alikuwa mu kiseera ekyo
the spirit will give you that moment what to speak out
kubanga atoola ku ebyo yasooka okuwandika
mu gets from those you already wrote in you
twagala kweyongerayo okulaba ku focus ya katonda
we want to move on see the focus of God
oba okumanya kwa katonda okujjudde n'ekitiibwa
kye full knowledge of God and his glory
ebiteekeddwa okuyita mu media zaffe
what is passed through our medias
era nga yenze naawe
and me and you it's us
betukwasa ebigambo bino ng'oli mwesigwa
whom they commit these words as faithful people
era nga onasobola okubyongera
able to teach them to others
okufuula amanga gonna abayigiriza
make all nations disciples
yes yewaziwe
praise Jesus
whatsapp zaffe facebook zaffe
our whatsapp
radio facebook, tv
radio and television
mu butabo bwaffe
all our books
obugendo fulumanga ova
which are to be released from the book, the Bible, and they move on to explain the Holy Scriptures. We expect to bring in the full knowledge of God.
Yes,
praise Jesus. Today we are moving on to see the depth of the mystery of God, that is Jesus.
Yes,
praise Jesus. We are going to be moving on to see the width and the height of the Word of God, the mystery of God, that is the Lord Jesus.
We shall see
after the size of the Father and of the Holy Spirit.
Yes,
praise Jesus.
Today
we move on to see the fullness of the mystery of God. That is the Word of God, the Lord Jesus.
Yes,
praise Jesus so much. As we study every usual, according to Ephesians, Ephesians chapter 2, Ephesians 3,
Abefeso esura eyokusatu n'olunyiriri olwekkumi n'omusanvu.
Ephesians 3 verse 17.
Nti Kristo atulenga mitima gyammwe olw'okukkiriza, mubeerenga n'emmizi, munywezebwenga mu kwagala, mulyoke muweebwe amaanyi okukwatanga n'amagezi awamu n'abatukuvu bonna obugazi n'obuwanvu n'obugulumivu n'okugenda wansi bwebiri, n'okutegeera okwagala kwa Kristo okusinga okutegeerwa, mulyoke mutuukirire mu kutuusa okutuukirira kwonna okwa Katonda.
Yes,
twetaaga
amaanyi okuva eri Mukama.
We need the power from God,
okugezaako okunyweza obuwanvu,
to try to hold the width,
obuwanvu.
Yes, praise Jesus. Amen.
Obuwanvu,
the length,
oba obugazi,
or the width,
obugulumivu,
the height,
n'okukenya wansi,
and the depth,
okw'obunene bwa Katonda,
of the size of God.
Oba kyetugezaako okulaba obukulu bwe n'ekitiibwa
kye. All we see is greatness and his honor.
Naye nga tumanyi gyetweyongera okumanya obujjuvu bwa Mukama.
We know the more we move on to know the fullness of God,
tweyongera okutegeera ekitiibwa kye.
Move on to understand his glory.
Nga bw'atugamba ennyo mu Isaiah esula eyo.
He tells us so much in Isaiah 11 verse 9. We are here to fulfill those promises.
Isaiah 11 verses
9.
Tebaliruma newankubadde okuzikiriza ku lusozi lwange olutukuvu lwonna. Kubanga ensi erijjula okumanya Mukama ng'amazzi bwe gasaanikira ennyanja.
Yes,
praise Jesus.
Ddala kituufu.
Truly is right.
Ensi erijjula.
The world will be filled.
Tuyinza okugamba nti etandise okujjula okumanya kwa Mukama.
It's begun to get filled with the knowledge of God.
Kuba bwe tubanga n'olwayo tweyongeddeyo.
Even today we move on.
Okumanya obujjuvu bw'ekigambo kya Katonda.
To know the fullness of the Word of God.
Ekyama kya Katonda.
The mystery of God.
Mukama waffe Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu.
Jesus Christ, Son of the Living God.
Yes,
praise Jesus.
Then ensi yeetandise okubanga efuna.
Then the world has begun to get.
Okumanya ekitiibwa kye.
To know his glory.
Yes,
praise Jesus.
Kubanga bwoba
for if you've represented us,
yes,
praise
Amen.
Jesus, then the world has begun to get filled.
Yes,
praise
Amen.
Jesus. For the world to mean the people.
They
really don't mean the planet. Places 2, 3, 10 people from the four corners of the world. The world will be surrounded with the knowledge of God and his glory. But we know one of us chases. One chases a thousand.
Yes,
praise Jesus.
Amen.
One person was given a thousand and they chase if they have knowledge.
Yes,
praise
Amen.
Jesus.
So, Isaiah.
Let's move on with Isaiah.
Isaiah isula ya kumi na mwenda. Isaiah isula ya kumi na emu. Nolu nyiru wa mwenda.
Isaiah 11 verses 9.
Tebali luma ne wankubade okuzikiriza kulusuzi lwange olutukuvu lwonna. Kubanga ensi erijjula okumanya Mukama. ng'amazzi bwe gasaanikira ennyanja. Awo olituuka ku lunaku luli ekikolo kya Yese kiriyimirira okuba ebendera ey'amawanga. Eri oyo amawanga gye banaanoonya. N'ekifo kye eky'okuwummuliramu kiriba kitiibwa.
Yesu yeebazibwe.
Amen.
Bw'ayongeramu okunnyonnyola agamba.
When he explains more, he says,
nti oyo Mukama waffe Yesu yava mu kikolo kya Yesu.
He the Lord Jesus who came from the root of Jesse.
Abantu baligenda maaso n'okumutegeera.
People will move on to understand him.
Era okumanya ebifo bye.
And to know his places.
Ebikola obujjuvu bw'omubiri gwe.
Which make the fullness of his body.
Nga bwe twasembyeyo okumanya.
Like we last knew.
Nti ebiri mu ggulu n'ebiri ku nsi biri mwani.
Whatever is in heavens and earth are within him.
Biri mwoyo.
They're in Jesus.
Nti ebifo ebyo balirabanga bya kitiibwa.
Those places will see them grow.
When we read
them, Jerusalem of heaven and it's in Christ,
I see verse
12 coming to pass.
In verse
13,
for it is
spoken like this.
Isaiah 11, verse
11.
I will lituuka ku lunaku luli. Mukama alisaawo nate omukono gwe omulundi ogwokubiri. Okukomyawo abalifikkawo ku bantu be abasigalawo. Okubajja mu Bwasuli ne mu Misiri ne mu Pasuloosi ne mu Kuusi ne mu Eramu ne mu Sinaali ne mu Kamasi ne mu bizinga eby'omunnyanja. Era aliwanikira amawanga ebendera, era alikuŋŋaanya abaagobebwa mu Isirayiri. N'aleeta wamu abasasanyizibwa ku Yuda okubajja ku nsonda ennya ez'ensi.
Yesu yeebazibwe. So obumu tunaatera okuddamu okubulaba. Yesu yeebazibwe. Ng'abali mu ggulu bakimanyi naffe nga tukimanyi.
Tuli
mu muntu omu Mukama waffe
Yesu.
Yesu yeebazibwe. So ekyama kino Mukama waffe Yesu abikulwa obujjuvu bwe
n'ekitiibwa
nga bwe yagamba mu Habakuku
2:14.
Weewaawo ddala ensi erijjula okumanya Mukama n'ekitiibwa.
The knowledge of God and His glory.
Yes, he was
praise
Amen.
Jesus. Let's read there and we hear.
Habakkuk 2:14. Kubanga ensi erijjula okumanya ekitiibwa kya Mukama ng'amazzi bwe gasaanikira ku nnyanja. Zimusanze oyo awa munne ebyokunywa n'oyongerako n'obutwabwo.
Owulidde ekigendo ekizibu ekibeerawo.
Hear the problem which happens.
Abantu abadde bagezaako okuleeta ekigambo.
People who try to bring the words.
Naye ne bakinyoola.
But they distort the eats.
Ne bateekamu obutwa kyeŋŋaamu.
And they put in poison.
Ne batuulamu ne bongeramu.
And they subtract and add in it.
Nti singa abantu banaamala okufuna obujjuvu obwa Katonda.
After people get to have the fullness of God.
Era n'ekitiibwa kye nga bakimanyi.
And they know now His glory.
Kakati otandika okujja omugambe mbu Yesu amulabira mu mmotoka.
And they begin to tell them that they see Jesus through a car.
Nafunye motoka Yesu anviriddeyo.
That I got a car Jesus as a reason for me.
Oyogedde ekigambo kya Katonda n'otabikamu n'obutwa.
Talking the word of God and you mixed in poison.
Kati agamba.
Now he says.
Abantu ng'amaze ofuna okumanya okujjudde.
After people get the full knowledge.
Ekitiibwa kya Katonda nga bakimanyi.
And they know the glory of God.
Teriko ojja kudda wageragiranye Yesu ne motoka.
There's no one you get to compare Jesus with a car.
Ajja kuba amanyi bikola batume 17.
There will be knowing Acts 17.
Okuva ku lw'omwenda.
From verse 9.
Mpaka 25.
And to 25.
Nti Katonda oyo yakola eggulu n'ensi.
The God who made heavens and earth.
It's not
equated to gold, neither silver, which are molded by human hands.
In Him we
move, we live and have our being. All things in heavens and earth are within Him. Now after you tell them,
and
you see Jesus has risen for you through the car,
you
spoke Jesus, and you mixed in your poison.
That's
that moment will be very hard.
Walk
unto him who twists the word of God.
Or
the one who subtracts and adds in it. Let's repeat verse 13.
Habakkuk
2:13.
Laba. Tekyava eri Mukama w'eggye abantu okutengejjera omuliro. N'amawanga okweyo isisisa.
Katuddemu 12.
Let's repeat from verse 12.
Habakkuku 2:12. Zimusanze oyo azimba ekibuga n'omusaayi nanyweza ekibuga n'obutali butuukirivu. Laba teba laba tekyava eri Mukama w'eggye abantu okutengejjera omuliro n'amawanga okweyozesa obutaliimu.
Nti tekiri eri Mukama.
That is not to the Lord.
Abantu babateeke mu nyanja y'omuliro babooke.
People they put them in the lake of fire to burn them.
Yesu yebazibu.
Praise Amen. Jesus.
Ekyava gyali nti
gundi
bamusule mu geyena.
Let this one be cast in the lake of fire.
Wabula kyava mu bikolwa byaffe by'obutamanya.
But it came from our acts of ignorance.
Mm-hmm.
Habakkuk 2:14. Kubanga ensi erijjula okumanya ekitiibwa kya Mukama ng'amazzi bwe gasaanikira ku nnyanja. Zimusanze oyo awamunne okunywa. Zimusanze oyo awamunne ebyokunywa. N'oyongerako n'obutwabwo. N'okutamiira n'omutta n'okutamiira n'omutamiiza. Olyoke otunulire ensonyi zaabwe.
You hear what happens?
Omanyi sitani.
You know the devil.
Muruke sule yokuna.
In Luke chapter 4.
Yagenda naje okubyawandikibwa n'ateeka mune.
Got some scriptures and mixed them.
N'atoramu n'ayongera.
And he subtracted added in them.
Alyokatta omuntu.
That he may kill the man.
Kati gwe wenna mu nsi muno.
All you in this world.
Okumanya kunonga kujja okujjudde.
This full knowledge comes.
Manya nti teri kunyola mu kigambo kya Katonda.
No, there is no distorting within the word of God.
Teri ttoolamu newankubadde okwongeramu.
So practically neither adding in it.
Kubanga zigenda kuba zikusanze bukyanzi.
It's going to be war unto you.
Okwogera ebintu ebitali bituufu.
To speak things which are not right.
Kubanga oyogerayo ekitundu ku byonga birungi.
For you speak a portion which seeming right.
Ate ebiddako n'oyogera ebifo ebyeri.
Yet the next you speak only false things.
But
it will be war unto you.
Habakkuk 2:16. Nti ojjudde ensonyi, awaabanga ekitiibwa. Nawe nywa, obeerenga atali mukomole. Ekikompe ekyomu mukono gwa Mukama ogwa ddyo kiri kyusibwa eri ggwe. N'ensonyi ez'obuwemu ziriba mu kitiibwa kyo.
Twebaza Katonda.
We thank the Lord.
Kibutuufu tulabye ensonyi nyingi.
Truly we've seen a lot of disgrace.
Ebintu bingi ebigudde ku barokole.
Many things have happened in the born again.
Oba ku baana ba Katonda mu nsi
muno. Children of God in the world.
Naye ekiseera ky'okwolesa Katonda gwe tusinza.
By the moment to manifest the God we worship.
Mu kitiibwa kye, mu bujjuvu bwe ne mu kitiibwa kye.
His fullness and in his glory.
Ekiseera kye tulimu.
It's the moment we are in.
Era n'ekitiibwa kyaffe kyakulabibwa.
And our glory is to be seen.
Abasalawo okulabika nga tukkiriza Katonda omulamu.
They who decide to believe the living God.
But
on the mystery of the Lord Jesus, and I want to prove to you
that
the revelation of the word of God, the mystery of God, the Lord Jesus, his fullness as we reveal him and his glory,
it
draws near to the last trumpet. Praise
Amen.
Jesus. When
he
says in Revelation 10, verse 7, he speaks like this. Revelation 10:7.
Naye munaku z'eddoboozi lya malayika ow'omusanvu bw'aliba ng'agenda okufuuwa ekyama kya Katonda ne kiryoka kituukirira ng'enjiri bw'eri gye yabuulira abaddu be bannabbi.
Yesu
yebazibwa.
Malayika oyo wakagombako omusanvu.
The angel of the seventh trumpet.
Akagombeka enkomerero.
The trumpet of the end.
Ng'anaatera okulabika ng'afuuwa.
As is about to sound his trumpet.
Buterevu. Ekyama kya Katonda kirina okuba nga kibikkuddwa.
The mystery of God must have been revealed.
Naye nga omulembe omupya ogulina okumanya Katonda okujjudde.
The generation with the full knowledge of God.
Ekyama kya Katonda ye Mukama waffe Yesu.
The mystery of God is the Lord Jesus.
Yesu yebazibwa.
Praise Jesus.
Amen.
Naye mulimu gwaffe nnyo nnyini.
It's a great work, so indeed.
Okuteekerateekera bamalayika bano abakozi b'emirimu omunaffe.
Angels who are workers together with us.
Era malayika ow'ekkonde ery'omusanvu.
And the angel of the seventh trumpet.
Alinganga atulinzeeko bulinzi tukole omulimu guno.
Is as if he's waiting for us to execute this mission. To finish.
Ugo kujuzo kumanya
mosi. Of feeling law knowledge on this world.
Ukujaje ekyama kya Katonda kibikulwa eri amawanga salinga eggwanga eryayitibwa erya
Uganda
okuteekateeka amawanga gonna olw'okudda kwa Mukama
waffe Yesu
wamu n'enkomerero Yesu
yeebazibwa
tuteekateeka nga tuddamu okubuulira enjiri y'obwakabaka bwa Katonda awamu n'okulabika nga tuddamu ozimba ekkanisa ya Mukama nga si kizimbe wabula abantu
People. Now it means what? You as the one in the new generation with the full knowledge of God. Know that the angel of the seventh trumpet
is
in Revelations 8:1-2. He is awaiting for you. You doing that great part of fulfilling the coming of the Lord Jesus Christ the second time. Now it's our work
to
all you who listens and who gets these words and to spread them
far.
I request you understand how this mission stands. You are a part of that which is preparing the last moments. And your quickening is to quicken the coming back of the Lord Jesus. You're delaying. It moves on to delay us, our master in coming back. Remember the saints have been waiting for the same thing. Now the part of revealing the mystery, God is giving it to us.
This
mystery has been preached by all prophets, and that is the word of God, the Lord Jesus.
He came to
the scroll by which it was written about. According to Colossians chapter 1, verses 19. It tells us this.
Colossians
1:19.
Kubanga kitaffe yasiima okutuukirira kwonna okubeeranga mu ye. N'okutabaganyisa ebintu byonna eri ye yennyini mu ye. Bwe yamala okuleeta emirembe olw'omusaalaba, olw'omusaayi ogw'omusaalaba gwe. Mu ye okutabaganyisa oba eby'oku nsi.
Things of heavens and on earth, like we told you that they reach to the third heaven, they move and exist within Christ Jesus. But remember, this has been a mystery for a very long time. No one can realize whether we move in Jesus. Even he in the era of the apostles, he began to reveal to Apostle Paul on what concerns this mystery. But this mystery was posed.
Yes,
praise Jesus.
Amen.
To reach in our seasons.
Yes,
praise
Amen.
Jesus. And right now he comes back to reveal afresh this mystery. And this time there's nothing like stopping it.
Amen.
Praise Jesus.
Amen.
Now, no one thing.
That
we've been in this world all this long. Preachers have been very many. Pastors and apostles have been many. And prophets. But
you're
not given a chance to reveal this mystery. But God
was
pleased in these exact days to give us that work, and we try to prepare his coming of his son. That's the Lord Jesus.
Not
set you to be there without understanding.
You
come in full knowledge and you just sit down there. You are there knowing you're delaying us. Every time you take long to understand, not laying your heart to understand it. As if you'd learn us.
And
you wish to put you aside and bring another. That is happening. In the things of football, when you're playing the finals, when you see a person they beat you to win you, you put them aside, you bring another. In the full knowledge, it's hard to bear you minister without the full knowledge.
For
you're going to be a channel where they're passing to beat us.
So delay
us to fulfill the mission.
Tuli Mbakolosai, Esula Esoka, Olinyirwa Makumi, Abili.
Colossians chapter 1 verse 20.
N'okutabaganyisa ebintu byonna eri ye yennyini mu ye. Bwe yamala okuleeta emirembe olw'omusaayi gw'omusaalaba gwe. Mu ye okutabaganyisa oba eby'oku nsi oba eby'omu ggulu. Nammwe bwe mwali edda bannaggwanga era abalabe mu kulowooza kwammwe mu bikolwa ebibi, naye kaakano yabatabaganyisa mu mubiri gw'ennyama ye olw'okufa, okubanjula abatukuvu abataliiko mabala abatanenyezebwa mu maaso ge. Bwe mubeera obubeezi mu kukkiriza nga munywedde, nga temusagaasagana so nga temuvudde mu ssuubi ery'enjiri gye mwawulira, eyabuulirwa mu bitonde byonna ebiri wansi w'eggulu, nze Pawulo gye nafuukira omuweereza waayo. Kaakano nsanyuse mu bibonoobono byange ku lwammwe, era ntuukiriza ebibulako mu kulaba ennaku kwa Kristo mu mubiri gwange olw'omubiri gwe, ye kanisa. Nze gye nafuukira omuweereza waayo ng'obuwanika bwa Katonda bwe buli bwe naweebwa gye muli okutuukiriza ekigambo kya Katonda, ekyama ekyakwekebwa okuva edda n'edda n'emirembe n'emirembe.
Owulidde ekyama ekyo?
You've heard that mystery.
Ekyama ekyo.
This mystery.
Ye Kristo Yesu.
That is Christ Jesus.
Emirembe mingi.
Many generations.
Nga tegisobola tegeera kyamu.
They could never realize this mystery.
Basi bangi abayise ku nsi kuno nga bamanyi nti batambulira mu.
Not many who have passed this world realize they moved within him.
Naye Mukama waffe Yesu yasuubiza n'agamba.
Lord Jesus promised and he said.
Ikuna kuli mujja tegeera nga bulijjo muli mu.
That day you realize you are always in me.
Yes,
buli
ayiseewo wano wansi w'enjuba ebiri mu ggulu munyeenye
bonna byonna biri mu ye,
so okutuukiriza ekigambo
ekyo
ekyama kya Katonda Mukama waffe
Yesu
mulimu kankano gwaffe ng'omulembe omupya
ogulina
okumanya Katonda
okujjudde,
tukusaba ekintu kimu, oba oli wakwogera ku kumanya okujjudde
n'ekitiibwa
kya Mukama
a glory of God.
Oh, you know, kulabikanga dalo byekakasa.
You must be sure.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Kubananga sizze joli kuteekakasa.
Me have not come before you when I'm not sure.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Era okunyonyola konna n'okutegeeza konna.
All explanations and all teachings.
N'okumenya mpaka zonna.
And to break all contentions.
Eziwakana n'okumanya kwa Katonda.
Which contend with the knowledge of God.
Zonna ino kubanga omaze okujjuzibwa.
All of them you must have gotten filled.
Okubanga osobola okuwakana.
That you can contend.
Na buli ekiwakana n'okumanya kwa Katonda.
Everything contend with the knowledge of God.
Bakolosayi esula esooka n'olunyi lw'abiri mu mukaaga.
Colossians 1 verse 26.
Ekyama ekyakwekebwa okuva edda n'edda n'emirembe n'emirembe, naye kaakano kyolesebbwa eri abatukuvu be, Katonda bye yayagala okutegeeza obugagga obw'ekitiibwa eky'ekyama kino bwe buli mu baamawanga.
Owulidde bulungi
nti
Katonda ekyama kino era yakitegeka nga sikyakubikulibwa okuva mu Isirayiri
ey'omubiri,
wabula okutegeka kwe kwali kugamba
bweti
obujjuvu bwako, obujjuvu bw'ekyama kya
Katonda,
kigambo kya Katonda Mukama waffe Yesu,
the Lord Jesus,
n'obugagga bwonna obuli mu ye,
all the glorious riches in him,
yategekanga buli bikulirwa nga buva mu baamawanga,
prepare that it will be revealed when they come from the Gentiles.
Era gwe wuyo eyali mu baamawanga,
thus you were among the Gentiles.
Yesu yebazibwa.
Praise Jesus.
N'ategeka entegeka y'okubanga ekyama ekyo kifubutuke eno,
and he prepared a way that the mystery will spread out of here. Ate
Isirayiri egende kiwulire buwulizi.
Israel will go to just hear of it.
Ey'omubiri.
The healer of the flesh.
N'ate kyewunyisa.
But it's surprising.
Ti mu baamawanga bonna.
Among all the nations.
Abayitibwanga baamawanga.
They were called Gentiles.
Kati gwe Uganda simanyo bakije wa
Mukama. I don't know what you gave to God.
Okusokera ndate gwe. Awulira kakano.
Promise you listening right now.
Kubanga wa balonda bamawanga ate bamawanga ne baddamu ne balonda.
Gentiles and among them they chose again.
Ne baganda nti gundi.
And they saw it so and so.
Uganda oyo yaba atandika.
Uganda should be the one to begin.
Yokate bajja mu Uganda ne bagamba.
Come to Uganda.
Wo botandika.
You be the first to start it.
Amen.
That
too is considered.
But you go to Mulanguliao, not to get a man.
Listen, not knowing what is moving on. I wanted to get revealed. Just as God revealed secrets. But he has said, this mystery needs a glorious riches. The word of God. In him are things in heavens and earth.
Whatever is a planet is in a coming.
Meaning the 10 planets.
Yatuganye ngamanya bwe galiko.
Yes, just as their names are there.
Ngabwe tuulira machure.
Like we hear machure.
Na yeye nyine ba ya machure.
It too is for machure.
Na yesi ye machure oli Katonda wa Misri.
The machure, the god of the Egyptians.
Wabula yoye yakolebwanga ebeeramu.
But it was
machure ge mayinja agasinga okubeeramu.
And in it the stones mostly are mature. You know, the worth of a mature material, 1 kilo.
Isaac.
You think 1 kilo of mature is worth how much?
You know,
we've been in those
towns.
But 1 kilo of mature. You know, mature is bigger than our planet Earth.
No,
it's smaller than our planet Earth.
Na ye.
But
it's
not so small.
Now,
if you get it away to sell it.
Example.
Okay, that is an example.
Yes, yes.
Praise Jesus.
Amen.
Others have their precious stones in them. When Christ Jesus in him are 10 planets,
each
planet has its glorious riches in it. Now we put them aside. And we look at the kingdom of the stars. For the sun alone you can't buy it. You cannot buy the moon. Now all the stars, its treasures,
they're
in one mystery, Christ Jesus.
The circular
appearance of heaven, we shall see it.
Treasure
in the mystery, the mystery of the Lord Jesus.
You
pass the northern door,
you
reach the city of God.
How
the Jerusalem is right
here.
It was made in different precious stones.
The
treasures you cannot even buy him.
Yes, we
have praise Jesus.
But we talk in Muguru.
Now when you get the second heaven, where there are four living creatures,
this
spirit, what can you exchange with one single spirit?
It's
not treasure you can dare exchange with one spirit. Now second heaven is a store of spirits, which are brought at their birth on this world. When you reach the garden, the third heaven,
then
you find streams of milk and honey.
What
are you going to buy the treasures? Let me tell you, we are as the new generation of the full knowledge of God to reveal the glorious riches in this mystery. No one can think that Jesus is rich to an extent. But we know all that.
Amen.
And we are to know more.
Now
fill yourself with great power. You as a person. Before the Holy Spirit empowers you with more. Empower you before you feel it in yourself.
When
you get knowledge, you speak authority.
And
God to empowers you more. Joshua 1. Verse 7. Then I'm going to be with you. But you first get
strength
and get courageous.
Yes,
praise Jesus.
Amen.
Be strengthened and get courageous. For I am together with you. In Acts
1:8,
when you find you strengthened, when the Spirit will come, will empower you more.
Yes, he was
praise
amen.
Jesus. I first discover those words. And
I
though in the world I have no one to share these words with, that we have the same knowledge. But I must first get strengthened. And I get so much courageous. And I believe as God has taught me. And as He's shown them to me. And I get determined to speak them, He will empower me.
You
come in this world and the things you speak. Your colleagues think you've fallen mad.
Even the
pastors, you think they will have understood me and they don't. Jesus in him are things in heaven that are. That Jesus is you preaching. We have our Jesus we preach. But I never considered all that. I knew one thing.
I
must reveal this is a mystery.
Amen.
It is a mystery,
not everyone that knows that.
Except
whom God wants to reveal it to. And he sends you to go help your colleagues that they get the knowledge. Let's move on to spirits. Colossians.
Colossians 1
verse
27. Nti Katonda bye yagala okutegeeza obugagga obw'ekitiibwa ky'ekyama kino bwe buli mu baamawanga. Ekyo ye Kristo mummwe.
Ekyama oyo yani?
Kristo.
Mystery is Christ.
Naye bye twasembayo okumusoma kuwa biwulira.
But we last read about him, you heard all that.
Alimu ebiri mu guno ebiri ku nsi.
In him are things in heavens and earth. Boolekerera
ddala paka mu ggulu eryokusatu.
They head right to the third heaven.
Bino Mukama bye yabikula mu lugendo lw'eggulu.
This is what God revealed in the journey of heaven.
Era bwe yaggwako n'angamba.
And when he finished, he told me.
It's
a moment to begin. And the world is to be filled with knowledge.
Yes,
praise
Amen.
Jesus. But in all these brethren, we try to tell you that this mystery don't sit upon
you.
And don't get lazy in the
body.
Neither to act lazy.
But
with no more in the seasons.
Colossians 1:27.
We try. In all wisdom to admonish and warn. And I tell you, all things, no way you run from Christ Jesus. Surely you will meet him even one day. For still you move in him though you don't know him.
Never
stretch to go outside him.
So
now we warn. But unto those you have scorned, or who refuse to believe Jesus, today we tell you the mystery, and that you get revealed of it. That we in him we live and we move in him. And within him are things in heavens and earth.
Colossians
chapter
1:28. Nti. Era nga tuyigiriza buli muntu mu magezi gonna tuyoke twanjure buli muntu nga atuukiridde mu Kristo. N'okufuba kye tufuba n'okufuba kye nfubira era nga mpakana ng'okukola bwe kuli okukolera mu nze n'amaanyi.
Okufubafuba.
He's trying.
N'okuwakana nga wakana ng'okukola kwa Katonda okuli mu ye.
And contends with the working of God in him. God is the one working even now. We know we cannot reveal these words for ourselves. Like we first heard as we began to study. That they were revealed us by the Spirit of God. First Corinthians 4 from verse 1.
Kale, kubanga tulina okuweereza okwo, nga bwe twasaasirwa, tetuddirira.
You've heard that word. That this ministry is for us to reveal mystery.
As
new generation with the full knowledge of God.
International ministry.
To be an international ministry.
Yes,
praise Jesus. We have that ministration.
So that we
shouldn't even get weakened over this. Not even to retard. Maybe you've written many things. And
you
reach them to say that so many. Maybe I stop writing, maybe they don't work for me. Friend, you shouldn't retard in that.
For
you must get the full knowledge.
Amen.
I never
7 years I traveled in the journey. I waited one by one finishing.
Yes,
praise
Amen.
Jesus.
It was not like
murmuring, when was it finishing and ending?
Yeah.
What I calculated one if knowledge gets to be filled.
So
that's the mission he had told me. Which can fulfill the call of a nation. To bring the full knowledge and the glory of God.
Bakolinso echokubiri esuleyo kona
2 Corinthians 4 verse 2.
Naye twagaana ebyensonyi ebikisibwa nga tetutambulira mu bukuusa so tetukyamya kigambo kya Katonda. Naye olw'okulabisa amazima nga twegendereza eri omwoyo gwa buli muntu mu maaso ga Katonda. Naye okubikibwako obanga enjiri yaffe ebikibwako mwabo ababula. Katonda ow'emirembe gino be yaziba amaaso g'amagezi gaabwe abatakkiriza. Omusana ogw'enjiri ekitiibwa kya Kristo oyo kye kifaananyi kya Katonda guleme okubaakira.
Kaakati enjiri eno ereeta ekitiibwa.
This gospel which brings glory.
Obutuufu bw'oba osoma kati
ekiseera kino. When you study at this moment.
Ne tukubuulira Yesu nga bw'ali.
If we tell you Jesus as he is. And he said no.
Ne sikiriza.
Me have not believed that.
Oyo Yesu wa mumulala.
That your Jesus is another.
Ne unyo oba wali oyagadde ku Yesu.
I wonder whether you've ever clothed Christ.
Wango banga omuntu gw'obadde osinza bamukubikulira obunene.
If the person you've been worshipping, they have revealed his greatness.
No, ate wandibadde gw'ogamba mutuufu
ekyo kyenyini. You would have said that truly that is the exact thing I needed.
Niye okulimba kuno obukuusa bwakulabika.
But your hypocrisy and your lying is to appear.
Bw'oba obadde werimbalimba ng'osinza Yesu.
If you lie that you are worshipping Jesus.
Kaakano tubikula ekitiibwa
kye. Right now we reveal his glory.
Otirogane tulabe.
That you refuse and we shall see.
Tujja manyo ina ba Yesu ab'obulimba
bw'osinza. We shall know you have false Christ you've been worshipping.
Nga si Yesu ow'ekitiibwa.
And it's not the glorious Christ.
Era otandise omuwulirako n'obujja.
And you began to feel jealousy over him.
Wanga alina ekitiibwa kye.
For he has much glory.
Okusinga oyo ka Yesu kaako ako mu kisenga.
That is Jesus of the room you've kept in your room.
Omanyi wali wabali ku TV.
You know that
they have
televisions.
Pastor,
who have rooms there? Jesus are in those rooms.
Where he
spoke of Matthew 24.
That
they will be coming false Christ.
If they
tell he's in the room,
tokiriza.
Don't accept and believe. Those with Christs like those.
When we speak
Jesus, the mystery of God.
Who
has the fullness of heavens and
earth.
They feel jealousy killing them.
They
feel sudden. The pain and the fire on their hearts.
For
the Jesus they left.
Right
now is so much glorious beyond.
But they went
to give to them houses and funny cars.
But
right now they hear of Jesus.
All
things are within him. Nothing is beyond him.
Amen.
Mm-hmm.
Bakolinso ekyokubiri esuli yokunanonyirwa kutaano.
2 Corinthians 4 verse 5.
Kubanga tetwebuulira ffekka wabula Kristo Yesu nga ye mukama waffe. Naffe nga tuli baddu bammwe ku lwa Yesu.
Tetwebuulira nako wadde.
Preach ourselves at all.
Kubanga tetuyinza na kwebuulira.
For we cannot even preach ourselves.
Wabula tulina kubuulira mukama
waffe. But we must preach the Lord Jesus.
Bakolinso ekyokubiri 4:6.
2 Corinthians 4:6.
Kubanga Katonda yeyogera nti omusana guli akamukizikiza. Eyayaka mu mitima gyaffe okuleeta omusana ogw'okumanya ekitiibwa kya Katonda mu maaso ga Yesu Kristo.
Yesu yebazibwe.
Amen.
Nti tugenda kuba twongerera
ddala. Going to be adding more.
Okuleeta omusana ogw'okumanya ekitiibwa.
Bring light of knowledge of glory.
Ninga guli mu kumanya.
But it's within knowledge.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
So ngabo omutegedde okuba ekyama kya Katonda.
Like you understood him to be mystery of God.
Ekirimu obugagga bwonna.
In him are all glorious riches.
Ebiri mu ggulu n'ebiri ku nsi.
Whatever is in heavens and earth.
Era bw'aba ayogera naffe mbakolisa ekisooka.
When he speaks with us in 1 Corinthians.
Sura y'okubiri.
Chapter 2.
Onyola omukaaga.
Verse 6.
Paka olw'ekkumi agamba
bw'ati. And 10 he says this.
Bakolinso ekisooka sura y'okubiri. N'olunyiriri olw'omukaaga.
1 Corinthians chapter 2 verse 6.
Naye amagezi tugogera mu abo abatuukirira. Naye amagezi agatali ga mirembe gino era agatali ga bakulu ab'omu mirembe gino abaggwaawo. Naye twogera amagezi ga Katonda mu kyama.
Amagezi ago amangi.
Much wisdom.
Agaraga ebiri mu ggulu n'ebiri
ku nsi. Which shows whatever is in heavens and earth.
Buli kimu ne position wekiri.
Everything with its position where it is.
Gali mu kyama oyo y'omu.
It's in that same mystery.
Amen.
Yesu yebazi.
Praise Amen. Jesus.
Kubanga abantu bayinza okwebuuza.
For people may ask.
Mwemwategedde mutya nti planeti ziri bwezi.
How did you know that these planets are in this form and order?
Emunyenye ziri wano.
How did you know that the stars are in this location?
Ata amagombe nti gali wano.
And that hell is in this place.
Obugagga obwo
those riches
of total
understanding
gives
you light of everything where it is. It too is found in the mystery of the word.
Yes, we hear what
praise Jesus. Amen.
Mm-hmm. Bakolinso, ekisoke sura yokubiri n'olunyiriri olw'omusanvu.
First Corinthians chapter 2 verse 7.
Naye twogera amagezi ga Katonda mu kyama. Gali agakisibwa. Katonda ge yalagira edda ensi nga tezinnabaawo olw'ekitiibwa kyaffe. Abakulu bonna ab'omirembe kino ge batategeeranga n'omu. Kubanga singa bagategeera, tebandikomeredde Mukama wa kitiibwa.
Yesu yebazibwa.
Amen. Naye nga bwe kyawandiikibwa nti eriiso bye litalabangako n'okutu bye kutawuliranga n'ebitayingiranga mutima gwa muntu byonna Katonda bye yategekera abamwagala.
Owulidde ekiriwo
you've heard what is happening
nga tebiwulirwanga
and they have never been heard.
Akati kankubuulire.
Now let me tell you
watandika tukulaga
ebintu
byonna byolaba wano mwebiri mu
Bible. All things you see here they are within the Bible.
Naye omusana gw'okumanya gwe gubadde
kutannabakwata. But the light of knowledge is what had not yet come.
Naye Katonda ye yali yabitutegekera.
But God had prepared this for us
okubikula ekyama Mukama waffe Yesu
to reveal secrets within the mystery of Lord Jesus
n'obugagga bwonna obuli
mu ye in every riches within him
mu ggulu ne ku nsi
within heavens and earth.
Olwo tulyoke tubenga tumanyi ekitiibwa kya kigambo kya Katonda.
You know the glory of the word of God
Mukama waffe Yesu
that is the Lord Jesus.
Olwo usinze ne kyotegeera
there you will worship what you understand.
Yesu yebazi.
Praise Jesus.
Amen.
Naye
but
bwe tuba tugenda okukola omulimu ogwo
when we go to do that work
tuteekeddwa okubanga ebintu byonna tulengera ekitiibwa bulungi.
We are meant to be able to see the glory very clear of
era ng'olina mmira y'ekigambo kya Katonda mugwe
have a mirror of the word of God within
you oba ebinokolasi
or a binoculars
ebirengera paka muli okusatu naye ng'ate oli
eno to the third heaven yet you are on planet earth.
Ndabako
look at this
obeera wano
you are on planet earth
naye ng'olengera
but you see
okay paka muli okusa
to the third heaven
ebinokola asibino ebyokumanya
by no classes of knowledge
ebyomusana ogwokumanyira ddala
light of total knowledge
agama mu kisiri ekyo
he said in that moment
tugenda kuba n'ebinokola asibi
we are going to have those binoculars
obambi yogedde bulungi ebitangaazo
the binoculars
ebitangaza
those binoculars
obeera n'olengera Yesu
here you see Jesus
paka muli okusa
to the third heaven
otaddeko
you put your binoculars on
naye simu nga ziri mu kigambo
but they are within the words the binoculars of ours.
Amen.
Yesu
yebazibwa. Praise Jesus.
Oyinza okugamba ati oba ekyo omutuma ateeta ebinokola saabi kyakiggyewo
so where have you got the binoculars from
oba akiggyewo ekyebitangaza kirimba kolisi ekyokubira sura yakusa
second Corinthians chapter 3
onyole 18
verse 18
Bakolinso ekyokubiri esula eyokusatu n'olunyirwa 18
second Corinthians chapter 3 verse 18
naye ffe ffenna bwe tumasaamasa ng'endabirwamu ekitiibwa kya Mukama waffe amaaso gaffe nga gaggyiddwako ekyokubikkako tufaananyizibwa engeri eri okuva mu kitiibwa okutuuka mu kitiibwa nga ku bwa Mukama waffe omwoyo.
Owulidde bulungi?
Have you heard clear?
Naye agamba mu luzungu anakozesa bw'ati.
English uses this.
But we all with unveiled face.
Naye ffe ffenna nga tubikkiddwako.
Unveiled face.
Naye ffe ffenna nga tubikkuliddwa.
Beholding as in a mirror the glory of the Lord.
Era nga tulaba okuyitamu. We have a binoculars.
Okay. You
proper the Luganda here.
Nti nga tumase okujibwako ekibikkako.
After the covering has been taken from us.
Nga tulina mira z'ekigambo kya Katonda.
We have the mirrors of the word of God.
Netulengera ekitiibwa kyonna.
Entire glory.
Ninga tuli eno ku nsi.
But we are on planet Earth.
Iranga tusobola okunyonyola ine yebuuza naye gwe.
And we can explain as someone asked but you.
Unyonyola ti ebintu ebiri waggulu
wegwe. How can you explain things above you up?
Kiki obira bisaaki?
What do you see them with?
Wano tuba twamaze dda osukkuluma bannassansi bonna.
There we've already exited all the scientists.
N'ebyuma byabwe bakozesa.
All their gadgets Amen. They use.
Kubanga bo balina ebinokolansi.
For they have
ebirengera kale.
Binoculars which they used to see.
and
to see the stars.
Naye tusukao,
but we go beyond.
Ne tuyingira mu kibuga kya Katonda mu
glory state of God in the first heaven.
Ne tuyongera muri yoku.
We got the second heaven.
We
got the third heaven.
And we
go above. Ne
tuyongera gweja nese
mbi. And we see the new heavens and the new earth.
So we name nokora sibinyuma.
Now this by binoculars are nice to look through them.
But they are
with the full knowledge.
And
when you begin to get that,
a scientist
who have never appeared under the sun.
Amen.
And
they pass and they will ask where you got them from.
You move
the entire ground and you see how God moves the plants and how they work. When we
start
the second heaven, there are many other
segments
which are on this planet. You will move on to see.
You
tell people why some plants are green, others purple, and others other colors.
We
have to search them and see them.
But all are
in one mystery, Christ Jesus. Faces which have been veiled with the curse of the devil not seeing.
Omani stani. Bwe yayonona yalinga manye byamanga tanaba
kuono. When Satan sinned, he knew secrets before he sinned.
Okusinira mo Ezekiel abiri
mu. According to Ezekiel 28.
Bwe yatanaba kuonona.
Before he sinned.
Yali asobola kumanya byamabinji.
He could know many secrets.
Nayo kubale bamukomera muzaburi 11.
Ever since was cast in Psalms 109.
Yafuna veile yetashobora kurengera biri
wala. Veil which could not see things far.
Kati bonna abayonona wamuna ye.
All who sin together.
Yafuna veile.
They got that veil.
Nayo butuone nyeri mukama
wafu ni tweteleza. When we repent the Lord Jesus.
Kuba tusobola kurengera.
We can see.
Yatuline ebirengerewa.
And we have binoculars to see far.
And
me when I'm in the word of God, I don't desire to have your binoculars physically to see how things are moving in the space. I am in the word and I'm seeing everything there. And
in
the night I get from the body, I go there physically, spiritually.
And me too,
I hold on the planets as they rotate. The life we are in is a very different life.
Very glorious
to serve within the full knowledge and the glory of God. Something very glorious and honorable.
For
that's how I study and it's like that. See the NASA as they see the stars. Within the word and I get out and go see them with my spirit.
Amen.
Yes, he was.
Praise Jesus.
There
are even other secrets.
You
will know them. Don't worry. You see a star, you draw it close to you, you stand it from there.
Computer.
And you are just like a computer and beyond it.
But
the word is what is in you doing that. And the glory is very exceeding. And the glory of God exceeded beyond me.
And the star
in
kilometers.
But you look at it and
it is
every details of it while on planet Earth.
And
you draw it
closer.
You command it, but you use scriptures to command it to come close.
And it comes close.
It gives you types of stones in it and everything in it.
By
the word.
But
to surpass every computer on the planet Earth. When God moved in the realm of heaven.
When
I first saw the things in this
book,
there is the book I wrote.
That
God can make a computer and surpasses
all.
That God can make a human being and he surpasses all computers on planet Earth to see and read things.
And
he runs speedily in seeing and in reading. You know, in a twink of an eye, you can speak with an angel in heaven. There is no phone which runs to that speed.
In a twink
of an eye, you can run and reach America right now.
It's the
fullness of Christ is to make us know many things.
Amen.
When I read
verse 8 in English, in
2 Corinthians
chapter 3, verse 18.
But we all,
na efe fe na,
with unveiled face,
ne fe, ne, ne, na masoka fe ngagab, bikuli dua,
beholding us in a mirror,
belanga tulabi okuita mu mirror,
the glory of the Lord,
echitiwa cha mukama,
are changed into the same image,
era tuchusibwa mu kifana nchechimo,
from glory to glory,
okuva mu kitiwa kuda mu kitiwa,
even by the spirit of the Lord,
era ngachikolewa moyo wa mukama.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Sebodo okumanya bya 47 nakutwala mu 47 no manya ebira.
You cannot know things of the 47, it takes you in the 47 to know secrets.
No ngera mu second heaven ne manya ebira.
Heaven you know more secrets.
No vamu no ingira muri
okusa.
Ebya mane bya yongera ne bya yongera.
Secrets increase higher.
Ichiti wana chi yongera.
The glory increases.
No ngera waguru wagu.
And you go above the heaven.
Ebisukuru mabisukuru
mika tya. Exceed.
Go vamu chiti wa yongera mu
kirara. From glory to another.
Yovora wano mukumanya buli nakutuba
tumanya. That's why you know every time you're learning.
Che watage bo chosoma kati.
What
is
the one of tomorrow will come in its own glory.
Amen.
And you see,
yesterday
I was in glory, but today too.
Yes,
praise Jesus.
Yeah.
As we move from glory to glory. But God was pleased this to happen these days. But when you get back brief, in 2 Corinthians chapter
3,
verse 13, begin from verse 12. 2 Corinthians 3, verse 12.
Kale tulina esubi eryenkana awo. Tuogerenga n'obuvumu bungi. So singa Musa, eyebikanga ku maaso ge, abaana ba Isirayiri balemenga okwekaliriza enkomero yekyo ekyali kiggwaawo. Naye amagezi gaabwe gakakanyazibwa. Kubanga n'okutuusa leero, ekyokubikako kiri kikyaliwo mu kusomebwa kw'endagaano enkadde nga tekinnaggibwawo. Ekyo kivaawo mu Kristo.
Bwe tujja ne Mukama waffe
Yesu. When we come to the Lord Jesus.
Ebintu ebyali bitategeka mu ndagaano enkadde.
Because we never understood in the Old Testament.
Fe tuba tubitegeera.
We understand them.
Kubanga veire yali yantulemesizza
obutategeera. That they which hindered us understand.
Yali yava ku kibi kya Satan.
Which came from the sin of the devil.
Mukama waffe ajijjawo.
The Lord Jesus takes it away.
Ne tuwongera nitulengera ebintu byonna.
See all things.
Yes, you must
praise Jesus.
Wahulanga tumanye ekyamanga Kristo
Yesu. As we know this mystery as Christ Jesus.
Jukira naye munda muye mulimu ebyama.
Remember within him are many secrets.
Munda mu Kristo mwe bibi mugune bibi kunsi.
Mystery Christ there are many secrets.
Abasoma na furugendo lwe gulumula bibi ebyama.
That is the journey of heaven you've seen secrets.
Yes,
praise Jesus.
Amen.
We've not even finished them. When we finished the third heaven, understood many secrets in Christ Jesus. In the mystery there are many secrets.
Amen.
Have you written that? The mystery and its secrets.
Yes, he was.
Praise Jesus.
One wants salvation to Timotegiri.
Yeah, I request one thing you understand.
Mune mumbi oguino kumanya katondo kujude.
Especially with the full knowledge of God.
Chiche tuleta.
What are we bringing?
Mosimono.
In this world.
Dala tuleta kumanya katondo kujude.
Are we bringing the full knowledge of God?
Mune chituwachi.
Together with His glory.
Echitufu chitibu echitibu.
The truth is this.
Tewari chigambo chachia.
There is no word which is secret.
Ni wangu batecha atondibu echa kodibu.
That what was made or created.
Chota limanya kuwa.
Which you will never know of.
Kubanga yakisuubiza nti era munakwezi.
Promise that in those days.
There is nothing tunye chimwe chakwe kuba chemutategeye.
Thing which will be hidden which will not be exposed.
Yeso ngwachi abantu bagamba.
That's why people say.
Nini tusomye sanduko ya mateka nitukebera buli kante.
Ark of the covenant known.
Nitugenda ku choto cha mukame cheza.
On the golden altar of God.
Nitukebera.
We checked everything.
Nibuga kata tichi tichi no.
And now what is this?
Nuno rusomanga rusiji.
This thing is too much.
Yes, he was you.
Praise Jesus.
So we talk about to create a kumanya.
Now when you say bringing knowledge,
so we
don't call it a joke. You joked with our media. You yourself, you play on yourself.
But
the first medium.
Never to kusanga ngo furumi ebita
tukiri. Find out, speak what is not right.
Ebita leta kumanya.
What don't bring that knowledge?
Ebita bikura chia. What don't
reveal the mystery and its secrets? the mystery and the secrets within it. That's Christ Jesus. Inside him are many secrets. Let's see Matthew 10. Matthew 10 verse 26.
Mateo isura iye kumi n'olunyirwa biri mukaga.
Matthew 10 verse 26.
Kale, temubatyanga kubanga tewali kigambo ekyabikibwa ekitali bikulwa newankubadde ekyakwekebwa ekitali manyibwa.
Tewali n'ekimu.
Nothing.
Setani ne bwaba yakweka.
No matter what the devil hits.
Obanga Katonda yagamba
let me. You know the devil hides things.
Na kuzimbisa Saint Peter ategeza Jupiter.
Built Saint Peter yet is meaning Jupiter.
Katonda wa Roma.
The God of the Romans.
Ati obebi bebi yakweka.
Now whether he healed those things,
you know,
we have to reveal them.
Nga Satani yabikweka.
And the devil healed them.
Ne kubanga roko anti nayo tadukanga ku Yesu kya mechukuru.
Never run from Christ.
He's within
the major mystery.
Buno bwama bwe abata kwese.
This is secret is not hidden anything.
Ubanga Katonda tubi asimo kutubikulira.
God is pleased to reveal
Gog
us.
Ne Magog.
Gog and Magog.
Abasoma nafe mu rugendo
rwe. We started the journey of heaven.
Teni chosobola kukweka.
Nothing you hide hides.
Wabula nebaza nnyo mukama.
But I thank so much
Ubanga ebigambo ebyo.
For those words.
Yasima bitubikulira.
He was pleased to reveal them to us.
Amen.
Yes, we have seen.
Praise Jesus.
Amen.
They were over Satan yachikweka.
Whether the devil hid it.
Oba Katonda yabadde akiterese.
God had reserved it. For his glory. All are to be known.
When
the devil came and hit things, others we don't understand them. They will start the skins of the devil. On the devil, you know it from there.
You
brought the Trinity which is false.
He brought Jupiter,
Neptune, and Pluto. God of the Romans. And he spent years on the world, but God is revealing their false Trinity. Nothing you can hide. If the
major
mystery is revealed, how about the smaller secrets?
There's
nothing you can hide, it's impossible. Even the invisible decides to
reveal himself.
The Father above the heavens.
He will
save me, I want you to understand me.
He's
the one who hid himself. He doesn't want to be known. He's invisible. This time he said me too. Let them understand me. I walk above the heavens. No secret to be hidden.
If they have
known my mystery, let them know me. Me who owns it. That is the Father. Who covers the entire heavens.
If they say,
I built heavens and earth in my me. But we are to know His. Let's finish this one, the word.
Can't hide even
the secret. Let me tell you. Don't waste your time.
That
you have the secret of hidden. Where? Because God
is
the one who has shown you. But you can speak everything you have with yourself.
The
servant of God sees much. He has much but speaks few. Don't think we don't
Obanga
see
here.
If we know secrets of the mystery, you think you've hidden your own smaller things?
Nothing
you've hidden.
Your heart
is very weak with its works and its words.
When it speaks
whatever it does. And you think, prophet checked me.
When you reach before, speak
with the prophet,
it's
very weak, it reports itself even.
She
didn't tell you the there to search out what you did.
Recording is out.
Recording of everything you have it in you.
That your heart trembles.
When it sees God's power, it exposes, reveals everything of itself.
Obera otudanga toyogera
naye nga tonze nkuwulira oyogera. But me, I hear you speak. You tell me, I proposed to 10 women yes time. And they made me have syphilis. But you see, you're silent yourself on your secrets. But your heart is speaking out everything.
It
releases everything about you.
Matayo isura ya 10 olinyirwa 27.
Matthew 10:27.
Kyemba gambira mukizikiza. Mukyogererenga omusana. Kyemulira mukutu. Kyemulira mukutu. Mukubuliriranga. Mukibuliriranga waguru. Kunyumba.
Have
you heard
clear?
The seasons we are in. Even if you hear it.
Yes.
Word of God is
Jesus. In him.
Jesus. In heavens and earth.
No seasons
of being silent over light. Knowledge and understanding the word of God. Speak open.
When you
come,
I
preach it in the bed. Arise. And speak it out.
Because
scriptures have come upon it.
Sitting
over secrets.
Wouldn't
I have paid, made you pay to enter to listen to the secrets?
No, you
but nothing.
Moments
of speaking open.
You
paid for Bible college, you got wisdom which is not right.
Where
you got the knowledge which is not right.
Yes,
of speaking knowledge openly.
Matayo esura ya 10 olinyirwa birimo Munana.
Matthew 10 verse 28.
Sote mubatianga abata omubiri. Nenga tebayinza kutta bulamu. Can
they kill your spirit?
Kakati butumaru kubanga tubulide byama.
After we've preached the secret.
Echa ebyama mochama.
The secrets within the mystery.
Yes, we have
praise Jesus. Amen.
So tubere na amanyi okwogera byonna.
Let's have strength to speak all.
And
we don't fear any person.
Although
they can kill the body. But they don't kill the spirit.
You know,
one day Paul was beaten.
Took
the angel of death, take him from the body for 3 hours.
You
restore him later. That they first beat their body as they want.
We are going
to be a problem with the devil in this world.
They will
imprison us, they will not find us in their cells.
They
will find us when we've gotten out.
They refuse
to stand and preach in a certain country.
No, and
you enter in a twinkle of an eye.
Hallelujah!
It is written here.
They
refuse to speak those things.
As
this one passed,
and
God has made a trip
to
us. We are here, he's hidden us.
He's
revealing every secret. They will come from every medium. When did they prepare them? In which place? Which day again? How
does
they have come out? Every day. You know there are places they will look for. Where do they preach them from?
And
they were already prepared. How long they have been snoring.
Recordings,
you are making them in vain.
What we
pass through their release and the new coming.
When did they say this?
Which day and when?
How cast we hear
them those days?
God
is only wise God.
Amen.
When you fall on the only wise, he can mess you up. God is the wise God. Makes a very smart deal. Praise him, Jesus. The question I have is in Matthew 10, verse 27. You say, what I speak to in secret, proclaim it public. But in Matthew 17, he told them, don't speak. Till I've already gone. He went to give them the Holy Spirit. Don't do any work, wait for the Spirit. When you come, he'll give you what to speak. He didn't want them to mix them.
You
know, you may have what to do, but you don't know how to order them.
But he stops,
wait the Spirit to come. He will give you order how to speak them out.
Amen.
Not really kerubi,
now cherubim and is in the world.
Are you a cherubim angel? What is the angel?
She is a cherubim.
This is
what does mix your confusion of words.
I give you order what you are to release.
Amen.
He's the inner man.
No ear, no anything.
You have spoken the inner man real?
You know those animals, the spirits.
They have the empty soul.
Now, scripture will capture you in Ecclesiastes.
3:21-22.
Who knows where the spirit of the animal goes up and the one of the man down. Now, will you delete that?
After you find scriptures proving
they have a spirit,
and you go back
to the glory of the sons of God.
Just
Romans
8:18-25.
That
all creation
and clothe the body with the case
and clothe
the glory of the children of God,
and you
die and they rot in the ground.
They got food and poison, war unto them.
Of the inner man, but what you speak of him is wrong. You speak of creation, but you spoke wrong things about them.
And you give people food spoken of creations,
but mixed in poison.
So you must
have got knowledge of the glory of God.
The
mystery and its secrets. According to Luke 8:18-19. Luke 8:16.
Era tewali akoleza tabaza n'agisaanikira mu kibbo oba okugissa wansi w'ekiriri, naye bagissa ku kikondo abayingiramu balabe bweyaka.
Mukama mwesigwa.
God is faithful.
Alina nokola zi TV ne zi radio kubanga ene tabaze ino kuteke bwa kuru
eri. Televisions and radio for this lamp has to be put up.
Abori barabi chiti wa cha
mukama. To see the glory of God.
Yes, we was.
Praise Jesus. Amen.
Tubadde ko mbo Uganda Entebbe.
We are in the brethren in Entebbe.
Ne magambo no musajja ali atugamba Saba. Katumanya atubulira bitufu.
This man who told us pray with thought, he's telling us the right
thing. Kati nakuzino ali mukuzina ndomboro.
Now these days he's dancing those funny dancings.
Ali mukwata biwala mu biwato.
He's holding girls in the waist.
Sebo mubere no kwaya ngamutendereza.
You are here choir praising.
Tuwabukayo omuntu mu kibiina.
Someone comes from
a congregation.
Agena
nageze so musuba.
And they go test the pastor and they're shaking themselves go down.
Olumana na avuma banne bonna.
After he abuses all his colleagues.
Nibagana ibanna.
I said now.
Mukama atutase.
God saved us.
Kati ononya ne TV ko tulo ulira ku kigambo te wali.
You see to hear the words. And you don't have it.
Abali konga ababulira bongera mu obutwa.
They preaching the adding poison.
Ayinzo kusemera mugaga Lazaro
teacher no mugaga and the rich man
nangando ozuraba oyino nonya kusema
have to look for money.
Lazaro yali mugurunga mavu taina ne wasula
in heaven poor without
mugaga ali mugena mufuga
and the rich man is in hell still reigning over him.
Wachira bakowa,
where did you see that?
Ya sababu sabi ntibamuwe kutuzi.
He just ask for water to be given him.
Era ne Lazaro kubera mu chifuba cha Ibrahim.
Lazarus has been Abraham's bosom.
Sigama anti mwasura mwabira.
He sleeps and is always in it.
Kati babaraga kali akanyomero
a
moment ko kwaniriza omuntu nomugwa muchi.
Welcome someone and you embrace them in heaven.
Kati we anizo omuntu atulo
omu. When you embrace someone, welcome them, they sleep and sit in your chest.
Era oroba wayingira muguru kuumula.
You then get to heaven to rest.
Okusitula buli abajja mu kifuba cha Ibrahim.
Coming in the bosom of Abraham.
Atu
sawa. Big people to win.
Efujo lili mu bantu.
Chaos is the
government omara okuwa abantu amazzi noteka muno obutu.
After giving water to people, you put poison.
Yesu yebasi.
Praise Jesus.
Amen. Luka esule yo 8 nolinyiro 10 na musanvu.
Luke 8 verse 7.
Kubanga tewali kigambo ekyakisibwa ekitalira bisibwa.
Tewali kigambo.
Now what?
Oba wa bacho katonda yachogera mu magezi
kati ya God spoke in his wisdom.
Kitutasobola kutegera lyo kubanga tuno tutegera buli kintu.
Understand, for we have to understand everything.
Manyi wali wetu ayi tusoma mu lugero olumune ne batugamba ndi awo omusajja ono atuwa obubizibu okubulu.
You know there's a proverb we started that the man gave us his pig to rear them.
Nga tuna natubulira a bwe wa malaika abagwa.
God told us those are the fallen angels, the pigs. Everything we can understand.
It. If we know the
glory of the word of God, the mystery of God,
and
all the secrets within
it,
we can understand them.
If we understand the
mystery within him of things in heavens and earth, what can't we understand in him?
Maybe
if it's us who refuse to commit in
our hearts,
but he promised and is ready to fulfill.
Luka esule yomunana nolinyiro 10 na musanvu.
Luke 8 verse 17.
Newankubadde ekyakwekebwa ekitalimanyibwa nekirabika mu lwatu.
Kirina okulabisibwa mu lwatu.
Must appear within the open.
Oba kigambo.
Whether the word.
Omanyi waliwo ebigambo ebizibu nga bw'obisomako mu byawandiikibwa.
Hard words when you read them in scripture.
Obivaako buvi.
And you just give up on them.
You
can reach Gog and he say, no.
Gog to Moleke and Magog, Kwanga was to my mind.
Gog and Magog, we don't know them.
Not what we know,
all those we are meant to understand them. They in the gen of heaven understand. Why we are there when we understand everything there.
For
if the mystery is revealing his fullness and his glory,
if
it's not secret in him which will not be disclosed. If even invisible God the Father, he too we know him. Who can hide now?
Luke 8 verse 18. Bwe muwulira kubanga buli alina aliweebwa era buli atalina n'ekyo kyalowooza nti alinakyo kirimuggibwako.
Ebiro bye tulimu
the seasons we are in
ne kobadde omanyi ku Katonda bwe kati bona agaana
okujuzaawo bagenda nako kasangula. If you refuse to feel it, they are going to wipe and delete it from you.
okomewo enkyokwogera nga tolina nekyosaamb omanyi yesu
oyo
yatambulanga ku spiriti nga tayambadde nga tebiriyo agambye mwegenderezi bwe muwulira kubanga n'alina
akatini
singa aba tayagala
kukyuzaawo
kankubiri kuno omulembe si gwa kumanya kantu
katini
kumanya
bijjudde
kankubiri gwewe ojja
kukiraba
bonaagaana okujjuza
ne
bwomanyi obwawandiikibwa
buno bwonna
omwoyo wa mukama yazza
amaliridde
gwe kakati ojja kulaba n'abadde abuulirayo obwawandiikibwa ku
katuli
ajja kutta enkya abanyumize sitoole n'enkya n'enkya
weewuunye
mugamba omusajja oyo abaddemu kakagamba akati
ninako
kaweddemu ajja kuba agamba
Ezekiyeri
n'agamba
Ezekiel said
Yesu agenda ku mugga
Jesus is on the stream
kakati
what is that
nsomera mu Isaiah
read me Isaiah
awo Yesu n'ayita e Nazareth
Jesus passed Nazareth
ati okijiwa musumba
where have you gotten it pastor now
ebintu bigera kutabuka
bubi
akugambe nti bw'otegendeze nakatini kokka kubadde olinawo bwoba toyagala
kujjuzaawo
ajja
kukakujjako
ate era bw'oneepankira ku byakuwa
oyinza
okkira ku makya nga
tobijjuka
nga tobijjuka kubanga si bibyo mukama
yatuwadde
ate bw'ayagala okweddiza
restores them to himself.
Kubanga ayogera ngaawaayo obulamu bwe bw'ayagala
n'abweddiza. He gives his life out if he wants to restore it back to himself.
Yes,
praise Jesus.
So wegendereze.
Now be very careful.
Natuleeta okumanya Katonda okujjudde.
To bring the full knowledge of God.
Kubanga bangi wadde ababadde balinamu akantu.
Many thought they have been having a little.
Bwe banaagaana okujjuzaawo.
He refused to feel the knowledge there.
Agenda kubajjamu.
He's going to
ate yatandika dda. Yatandika dda.
Already.
N'abaali balinamu ku byandiko
batebatya.
Boogera ebintu nga byansonyi nga babinyoddenyodde
shameful things as they've twisted them
ati lengera omusana bwe gujja
look at how light comes
buli okundabire kati okuswala
see the shame
Luka essuula ey'omunaana n'olunyiri lwa 19
Luke 8:19
yes, yes, yes.
Amen.
So abooluganda
now brethren
ebi byonna bwe biri bwe bityo era nga mukama atulaga ebigambo ebiki ebijja
that's all is like that and God shows you new words
onaku oli tugenda kuba tuwulira kino kyatugamba
the other day we are going to hear this he tells us
okakasa okuvira ddala ku nsi eno kwe tuli
proof from the planet where we are
obanga ddala nsi ensi eno y'entebe y'ebigere
where the earth is his footstool
era ng'eggulu y'entebe
and heaven is his throne
obanga ayogera naffe ekigambo
the one speaking with us is the word himself
obanga bw'ayogera naffe mu Isaiah
when he speaks with us in Isaiah
66
from verse 1
ayogera bw'ati
he says this
Isaiah sura ya 66 n'olunyiriri olusooka bw'ati bw'ayogera Mukama nti eggulu y'entebe yange n'ensi y'entebe y'ebigere byange nnyumba ki gye mulinzimbira era kifo ki ekiriba ekiwummulo kyange
n'atugamba bw'atu ye nga kigambo
alimu
ebiri mu ggulu n'ebiri ku
nsi
n'agamba nze
eggulu
eri yeebeera entebe yange
the heavens is where my throne is
akati ensi zino
now this planet
nze meeza za bugere bwange
they are tables of my toys
nyumba ki gye mulinzimbira
which house will you build for me
Yesu yebazibwe.
Amen.
So kitegeeza okuvira dda ku ggulu eryasembayo okutondebwa.
It means from the last created heaven.
Etuyite ggulu eryokuna.
Which we call the fourth heaven.
Erimu ensi zaffe.
Where they are our planet.
Wakabaka bimunyeenye.
The kingdom of the stars.
Okugenda mu ggulu eryasooka okutondebwa.
We go to the first created heaven.
Erimu ekibuga kya Katonda.
Where there's the city of God.
Jerusalem ekyomu.
Jerusalem of heaven.
Ekuŋŋaanidde n'ery'abamalayika.
The great gathering of the angels.
N'abatukuvu ba Katonda.
And the saints of God.
Okuyitamu.
To pass through it.
Kuyingira mu ggulu eryokubiri.
To enter the second heaven.
Erimu ebiramu ebina.
Where the four living creatures are.
Owava emyoyo gyonna.
Where all spirits come from.
Egiwaba omubiri ku nsi kuno.
Are given flesh on this world.
Then ne mu ggulu eryokusatu.
Even the third heaven.
Ey'olusuku lwa Katonda.
Where the garden of God is. All secrets are. We are going to summarize them for you. And we put Christ
in the one
who wants him in the full
government.
For there is nothing we live without explaining it. But here we show you what we are going to bring. When we speak of the new generation with the full knowledge of God.
Yes,
we praise Jesus. You know very well. If it is toys, he has 10 toys and the planets. Now those toys on Jesus, as you know him, and he has his toys, the 10 planets. That's where there is the mystery, why some planets are big and others are small.
There
are no human toys and they are all the same in size.
But
we have gotten from him as Christ. It's the image we were gotten from. Let's come on the other day.
It
will be the next Tuesday.
Come
to summarize from the planet where we are. And we tell you what to see within this mystery. When we finish, we go see the Father above the heavens. And we see what's in him up there. After we shall see the Holy Spirit. The Holy Spirit has come in the end for us in the midst of these two. Like you see within the lampstand. You see the Holy Spirit in Christ. And you stretch him out above the heavens.
Yes, first
see the word who makes heavens and earth which are. And see the Father then. And after we see the Holy Spirit. May God bless you.
Amen.
Thank you for coming. Let's go to the next phase. The praise and worship. And we come back to the journey of heaven.